Black Market Records.
It's Cargo on the beat.
Sisi tuko zonke, levesha ni perfecto. Stronger than you know, tunakembea mapepa. Madoba ziko top, atudaizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno. Hustle kwa brains, drugs kwa veins. New dream, maybe I didn't break his chains. Life ni marathon, mina race adi kwa rain. Kwa streets ni konuma, mina dojis of pain. Na sleep just work, got my eyes on the prize. Stacking every dollar, watch my empire rise. Yeah, haters talking loud, but I'm deaf to the lies. Nilikuwa down low, now I'm touching the skies. Bosongo na loser repost, niko vacation. Niko madawa, ni maduyo medication. Traffic ni zoo, niko stuck on petrol station. Life in a bow, all my self-evaluation. Sisi tuko zone, kill a vision ni perfecto. Stronger than you know, tunakembea mapepa. Madoba ziko top, atudaizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno. Huligana mecheki dhaya kadrul. Judobia kona dubi, mina akta fool. Agu banana ni komodi ama baboon. Sidei maraba ni na allergy balloon. Simja come fine, amefanya to unite. Sit back, relax, na enjoy fine wine. Life is a game, I gotta play every move. Hustle in my blood, I got nothing to prove. Sisi tuko zone, kill a vision ni perfecto. Stronger than you know, tunakembea mapepa. Madoba ziko top, atudaizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.